nyimbozatu.com.
Happy boy. Sejo boy. Selai.
Taba selai boy.
The high quality. Nivuna gali legend apeka pa mwamba. Kumutenga no kuisa muleta nyumba. Yeo na temwa mafiashi na balanga. Mwana kasi wakoli pa yo kubwa mkasi. Nitikale nyo yu wine e mwana kasi. I remember my days tuwale ya mkwanga lepo. Ila tuwali babili ife iwe mkapo. Yeah, you ma talk that all my time life. If I'm thinking pa you kwa tiwa sometimes. Feel I'm better temu ushe na imbolu imbo babu no kulemba so apali.
You hearing me? Chikondi hone pasa ni doktari hii. Takwaba na umbi unga mpele chitemwiko umpela. You are healing me. Chikondi hone pasa ni doktari hii. Takwaba na umbi unga mpele chitemwiko umpela. Mayo achiviri. Niwe, niwe, niwe mayo achiviri. Niwe, niwe, mayo achiviri.
Selifuna I need you to be by my side. Anything I can do for you, baby. Yeah, long time for the life. I'm only living, I'm chasing if you're unsafe. I'm only living, I'm chasing if you're unsafe. This is life you got on my heart.
You hearing me? Chikondi hone pasa ni doktari hii. Takwaba na umbi unga mpele chitemwiko umpela. You are healing me. Chikondi hone pasa ni doktari hii. Takwaba na umbi unga mpele chitemwiko umpela. Mayo achiviri. Niwe,
yes,
niwe,
yes.
Niwe mayo achiviri. Niwe,
Kala fela vwine ndye kura ya ndye kulomba koma mine wimpure ya. Kutina pena we bonga wankana. Shipure ya fege munga wankana. Ama chiki filumba tafi umfwana. Alala fufeyo veira nkwana. Ichishinka fene vote timpepe. Nga mabange ala vute timpepe. Na kwa wana umbi wabanga webo. Webo na nebo wabo bambiba piemo. Levo feye swala kuchira bonsa ma exfe bonsa la bonse
barosi. You hearing me? Chikondi hone pasa ni doktari hii. Takwaba na umbi unga mpele chitemwiko umpela. You are healing me. Chikondi hone pasa ni doktari hii. Takwaba na umbi unga mpele chitemwiko umpela. Mayo achiviri. Niwe, niwe, niwe mayo achiviri.
Niwe,
niwe.
Pasa tu alese sipire pare na kofi sa mu buksega. Ah, oji da ine fumani tke sai pa. Na yu buksha sometimes. Ya fula no fula baba kama ine. What's like what you wanna push at it?
Yes yes.
If you feel it, baba.
This one is for love, man. Jango ne gaza gacha. Na mafeda kumiyesu.